Tashitashana Garia Imebere Chesui. Oh, oh. Tasha mubiri wandi ine nangunji sunge chanine ngole faya kuwekela kwilo beko afumine tawa kwata na luse iyo mubiri wandi Gande faya kuifuika Na ifuike nsalusha mutu Kafirwa nukupelo mutu Kurilesa tata wana Na utasha muidiwa Wilanda bakula Na ularika jepasumu Shut